Shoplite Records.
Karangi yako nzuri mam, nikulingishe na nani? Kama wewe siyo wangu mam, basi we ni wa nani?
Hi baby, I wanna spoil your heart, oh, and call you my sherry. I wanna do you fine, oh, and make you my baby.
Unapendeza ukivaa dera, tabasamu lako poa tu. Furaha kwetu ndo sera, twende kwetu nyumbani buu.
Zigere, zigere, ay, zigere, zigere, ma, zigere, ay, zigere, ay, zigere, ay. Mi amor, mi amor, ah, mi amor, mi amor, ah, mi amor, mi amor, ma, mi amor,
mi amor, oh.
Jaber, aneno imora. Samani ndoto paro chanda, asika neno ibire wanga. Ati mnango nyapigo tieno, mami, mami, mama. Samani ndoto paro chanda, asika neno ibire wanga. Ati mnango nyapigo tieno, mami, mami, mama.
Iwono kama Shakira, kwa kweli baby umeniweza. Kwangu mimi yuara kila, na kupenda kata kila. Kiuno kama Shakira, kwa kweli baby umeniweza. Kwangu mimi yuara kila, eh, na kupenda kata kila.
Whoa, 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 yeah. Yeah.
Unapigo za kikomando,
komando.
Na kuita baby njo, chururu sindondondo, nakupenda miyamo,
miyamo.
Unapendeza ukivaa dera, tabasamu lako poa tu. Furaha kwetu ndo sera, twende kwetu nyumbani buu.
Zigere, ah, zigere, ay, zigere, ah, zigere, ma, zigere, ay, zigere, ay, zigere, ay.
Miyamo, miyamo, ah, miyamo, miyamo, ah. Mi amor, mi amor, ma, mi amor,
mi amor, oh.
Lux Family.